Blog Talk Radio.
Radio Ishakwe Banyarwanda Banyarwandakazi namwe mwumva ururimi rwacu turabasuhuje uyu munsi ni kuwa kane itariki 16 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2020 iyi ni Radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement muri kumwe na Sixbert Musangamfura mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru gishize cyitwa uko Perezida Kagame yateguye kwica Dr. Theogene Rudasingwa. Uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri. Nkaba ngira ngo mbibutse ko ikiganiro giheruka cyaje kuwa gatandatu ndavuga itariki 6 Gashyantare umwaka 2020 icyo gihe twabagejejeho ikiganiro igice cya mbere muri byinshi bizakomeza kwerekana ukuntu ingoma y'igitugu ya Perezida Paul Kagame ikomeje gutegura umugambi mubisha wo kwivugana Dr. Theogene Rudasingwa ubuyobozi bw'ishyaka Rwanda Freedom Movement. Icyo gihe twibukije uruhare rwa René Rutagungira wahoze arinda General James Kabarebe nyuma agahungira Uganda agafungwa kubera ibikorwa by'ubwicanyi n'ubutasi bikarangira Perezida Kagame akoresheje ingufu nyinshi kugira ngo afungurwe. Uwo Rutagungira niwe watumwe gushaka mu bo bakoranaga mu bahoze barinda umuhezanguni Kabarebe uwashobora kubafasha gushaka abicanyi bazivugana uwo bahigaga. Twabumvishije amajwi y'umuhezanguni General Dan Munyuza avuga ko uwo bahimbye Rukara yagombaga kwicwa ndetse bakagura n'ibitambaro byinshi kugira ngo hatagira amaraso agaragara aho bamuhotoreye. Muribuka kandi Kagame avuga kuri Rutagungira abeshya ko nyina yaje kumutabaza kandi nyina yarishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 akagwa ahitwa Igahanga i Kigali. Turabumvisha kandi aho Dan Munyuza yatangaga amabwiriza y'amafaranga yo kwishyura umushoferi w'ikamyo ukomoka mu gihugu cya Romania. Iyo kamyo niyo yagombaga kugonga imodoka yari itwaye Dr. Theogene Rudasingwa bakamuhuhura aramutse adashizemo umwuka. Turabumvisha kandi aho yaganiraga n'uwo yatumaga ukuntu ikindi gihe bateguraga kumwica akinjira mu gihugu cy'Ububiligi ntawurabutswe maze ibyangombwa bye na telefoni ze bakajya kubijugunya mu kindi gihugu kugira ngo bayobye iperereza. Ibi biganiro tuzabikomeza tubumvisha andi majwi kuri iyi migambi mibisha bityo Abanyarwanda barusheho kumenya ababayobora uko batekereza n'uko bakora. Kiganiro mukigirwaho na Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ntabatindiye rero ndagira ngo mpite rwose nshyiramo ayo majwi y'umwicanyi kabuhariwe Dan Munyuza ndagira mu mbanze nibutse kamwe mu byo twahitishije ubushize ndavuga mu cyumweru gishize ku itariki 6 Gashyantare mwaka 2020 aho yavugaga ati uwihutirwa uwihutirwa ni Théogène Rudasingwa mu bantu nyine bari kuri liste y'abagombaga kwicwa akavuga n'impamvu ari we bagomba
Nuko no gutegereza
nyine ariko gerageza kuko nta chance ya
Ko mwe gara gara ni na aru se de ni na ni. Ariko ndiko
sanara no mwa nyanyana mwa nera hamwe ntabwo ari nyabyongo
cyakora seko
ubwo mwa nta cyacu cyacyana
kiba ndamu
cyana a cyacu
mumaze kubyumva mu nyine muri morali ya majwi yatambutse Dan Munyuza nyine yasobanuraga ati rukara niwe wihutirwa naho bari abandi kubera impamvu yasobanuraga ati bari ibyabo ntabwo byihutirwa kimwe n'ibyuwo kuko niwe uvuga niwe usobanura niwe ujya mu bazungu dukomeze kuri gahunda nk'uko Dan Munyuza yazipangaga avuga ati nyine haraho bavuze bati dushake kamyo izamugonga noneho nadashiramo umwuka tumuhuhure maze ikibazo tube tukirangije reka mbishyiremo ntatinze
Halo Yeso
Ariko yini nshaka kwari yimana gwamagaranizo
Oya yini nshi ya ndazigira mfite na kane mfite indi ndi bukoreshe iyo nkomutse ntangiye ni nayo ni nshyashya ariko hasa umugabo nayo nuvuye kumureba amubyukiro saa kumi n'ebyiri ari kumwe nawe ndamwigisha ariko yarangira niwe yambwira ati kugenda ndabyemeye rwose ati byose ndabikora ariko amafaranga uri kumubwira ati wibuke ko nshobora kurisika nshobora gukubita iyo modoka nanjye yanjye kibarangura nawe ati mpa amafaranga mirongo itatu nyasigire umugore nsige mu rugo tugende kuko kugira arimo arambwira ati noneho mu gitondo niba uri bufate imodoka byo kujyana nazo twagakwiye tugufata imwe tubita tutambikana tukagenda nonaha akajya kunyereka na enewe uzaho ndi bugere naho twabikorera ariko arambwira ati amafaranga ati mirongo itatu ukansigaramo mirongo itanu ukayaha ntabirangiye ni ati ni
ariko ikibazo cyawe hari ikibazo ukajya warananiye kandi kucyumva ese mbi yamuhaye mirongo itatu ntagire icyo akora uyu mugore agusubiza ati wowe urashaka kumushimisha kugira ngo akore ariko ntabwo urebera ikibazo byagutera atayaguhaye ugatangira kuvuga
Ya, ahubwo ikibazo ku mugani w'ibigenzi bityo, ariko njye nk'uko ubwanjye nzi ko nk'uyu nguyu bitabaye we yayasubiza, ariko none we yayampuye yasubiza nawe yabyana njyewe cyek parumu
kaka
banka kandi kusa mukacira n'icyo cyo 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 cyo
cyo
cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo niyo hari yonyine nte waba ari uyafashe tugatekene ibyo dukora no mu Rumaniya, mu Munyarumaniya twaba umuntu yabaza bano bahangaha ntibaba bayabona mu isaha bayabonera. Icyanjye kugikora nta kigoye kirimo, tugukubita imodoka nkayirenze umuhanda cyangwa ati nawe ukaba uri hafi aho ngaho, ati ibyo nta kigoye kirimo, atari kuba ariko hari n'igihe nshobora kuyikubita nanjye yanjye igahita yikarata.
So tuguhe mirongo itatu zo
kumuhanda. Yewe niyo bitaba yayansubiza atinya abanyarwanda ntabwo abitinya.
Nanda kongeraho makeya
yongeraho makeya umuntu yaba afite nanjye
nka gushyira ku mufuka nk'inyura bihagije
nta kibazo kuko yewe na tayimu ndashaka kujya kuzahembesha aho ndangije ikibazo
nugera hano ibindi tuzabirangisha.
Nanjye mbaze bano bagabo baha niba bayabona, mpite mbaza abagabo baha ngaha niba bayabona, ubundi bo nibo bafite ikibazo Rwanda kashi?
Rwanda kashi hari wetani miliyoni hari baharere hose n'umubare munini kugira ngo igere mu mwanya saa
kumi barayabonye. Aha, ubundi gutwabaza Rwanda kashi iyo babona hari n'igihe bo baba bayabona yose.
Sawa. Hose barahareba. Rwanda kashi.
Naramwumvise nanone, uwo ni Dani Munyuza ariho avuga ukuntu yohereza amafaranga ya avansi yo gutanga yagombaga guhabwa uriya mushoferi wo gutwara ikamyo yagombaga kwica Dr. Theogene Rudasingwa. Mu kanya ndaza kubashyiriramo andi majwi ye, reka tube twumva kano karirimbo.
Hasimba bonanga
bonango mandela tina la pe kona la pe seji kona
hasi bonanga
bonango mandela tina la pe kona la pe seji kona.
Mukomeje kumva radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe, Rwanda Freedom Movement. Iki ni ikiganiro mugezwaho na Sixbert Musangamfura. Ikiganiro gifite ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru gishize, cyitwa uko Perezida Kagame yashatse kwica Dr. Théogène Rudasingwa. Noneho uwo mugambi mbese uwo mugambi ntumutunganire nk'uko yari yawuteguye. Ni nka ya ntwari y'inyabugingo ihiga nako itora mu itongo ry'uwayihigaga. Ni ukuvuga ko mbese imipango cyangwa se za gahunda zo kwica Dr. Rudasingwa ziracyakomeza, ariko turabagezaho ibya kiriya gihe tubashyiriramo amajwi ya za gahunda zose uko bariho bazipanga, n'ukuntu izo za gahunda zitagezweho, ukuntu zaburiyemo, kuko iyo zigerwaho ntabwo aba agihumeka. Mu mwanya ushize mumaze kumva aho Dan Munyuza ubwe yavuganaga n'uwo bari bashinzwe ku kazi ko gushaka abicanyi, bavugana ku byerekeranye n'amafaranga azatangwa n'ukuntu amafaranga yamugeraho. Ibyo tuzongera tubigarukeho cyane, tubiganire, tunabereke na za gahunda zanakozwe n'ukuntu n'amafaranga yagiye yoherezwa. Noneho mukurikire ibyo byose uko byapangwaga, mumenye abayobora u Rwanda uko bakora n'ibyo bakora. Uwo Dan Munyuza ndibutsa ko ari ubungubu ari ukuriye polisi y'u Rwanda, igipolisi cy'u Rwanda, niwe ukiyobora. Umuntu ugize gahunda zo kujya kwicira abantu mu mahanga ariko agashingwa kuyobora igipolisi cy'igihugu. Mumwumve nanone ahandi bavugaga bati turebe ukuntu tumwica agikandagira mu gihugu cy'Ububiligi, bityo abantu bo kuzarabukwa.
Ndimo 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 ndimo
Again, you're the moon. China is
low.
Why not? You wasn't the game anymore.
Ubwo bambazaga wenda bakurikirana nk'isi muzi aho yambwiraga ko
niba babasha no kuzikurikirana ku ngabo yamubwira ko azaza mu Bufaransa no mu Bubiligi aho niho ntumva ukuntu aho niho ntaramenye uburyo twagisobanura wenda nyuma niba naguma aho ngaho nkakomeza nkakiburana niba na disappearinga nanjye
ariko kera nta guhamagara kuri Skype ndetse guhamagara kuri telefoni
ya ni kuri Skype ntabwo ari kuri telefoni ni Skype gusa kimwe nuko ku mugana umuntu anabigenje cye agafata nk'ibikoresho bye nka za telefone n'ibice akabijyana nko mu Bufaransa cyangwa mu Bwongereza mu kindi gihugu cyangwa mu Buholandi mu kindi gihugu uburyo bibaye buje ku icyo gihugu basanga ariho bakaba ariho bakorera nka za investigation
mu rwego rwo
kabitwara ya nabyo ngo yaza kimenya atandukanye amabateri njye nakekaga ko twayireka ahubwo bakayibona ariko bakayibona mu kindi gihugu ibyo batiri ndabizi ko itarimo umuntu atamenya aho ndaherereye uri kuvuga ko batiri itarimo umuntu ntabwo amenya aho iherereye ndavuga ko ariko icyo nakekaga navuga nti ubwo tuzishyizeho ntituzikuremo bakaba ubwo bazifokasinga bakazibona si byo bwa biba bizima bakabona ko ari mu kindi gihugu wenda atari iki ngiki ejo nzagira cya kirashiya tubiganireho numve
ngayo nguko mumaze kumva nanone andi majwi ya General Dan Munyuza muri gahunda yo kwica Dr. Theogene Rudashingwa ahangaha bariho bapanga gahunda y'ukuntu bari kumwica akigera mu Bubiligi agize ku icumbi, noneho bakamwambura buri cyose, noneho ibintu bye bakajya kubijugunya mu kindi gihugu cyangwa se n'umurambo bakawujyana ahandi, kugira noneho amatelefoni nayo akajugunywa mu kindi gihugu kugira ngo bazayoberwe aho umuntu yarengeye, mbese abantu bizabayobere neza neza. Niho Dani yavugaga ati ibyo by'amatelefoni ni ukuyajyana nyine bikagaragara ko umuntu yagiye mu kindi gihugu, noneho nabwo byahagera ugatandukanya batiri na telefoni isanzwe, bityo abazaza bakora amaperereza bakabona ko umuntu yahageze bagiye bakurikira telefone, noneho bakabura irengero ryayo. Muribuka ko mu kiganiro cy'ubushize twari twabumvishije n'andi majwi, aho yavugaga ati nyine yavugaga ibintu bitandukanye, yavuga ati muzakora uko mushoboye ntihazagira amaraso agaragara, muzagura ibitambaro byinshi n'amashuka menshi cyane kugira ngo mutazanduza inzu y'abandi. Nyuma ndumva twaranababwiye aho yavuga ati mushake aho kujya kujugunya umurambo, yenda reka nongere mbashyirire mako ngako mbere yuko dusoza kino kiganiro, maze tukazakomeza ku gice cya gatatu muri iyi minsi iri imbere mu minsi idatinze cyane, kugira ngo mukomeze mwumve aya majwi ya General Dani Munyuza wari mu kazi yari yahawe na shebuja Perezida Paul Kagame, kubera yuko nta kuntu Dani Munyuza yari kujya muri za kujya kumvikana n'abicanyi anavuga ati ndatanga amafaranga ndetse amafaranga nayo akayohereza, sinibaza ko yari gufata nk'ibihumbi ijana by'amadolari cyangwa ibihumbi magana abiri by'amayero akabyohereza azi ko mbese ayo mafaranga yakuye mu mufuka we bwite. Birumvikana ko ayo mafaranga yavaga mu isanduku ya leta, kandi ntabwo amafaranga nk'ayo yava mu isanduku ya leta adafite atatangiye uburenganzira n'umuntu ukomeye cyane, cyane cyane amafaranga ajya gukoreshwa muri ubu buryo nta gisobanuro kizatangwa mu micungire ya leta, cyane cyane amafaranga ava mu isanduku yagenewe imirimo nk'iyo, kandi iyo sanduku Perezida Kagame akaba ari we ushobora kwemeza ko ikintu nk'iki gishobora gukorwa. Nagira ngo mbibutse nyine aho Dani yavuga ati bazashaka aho bajya kujugunya umurambo, ubundi tugane ku musozo w'iki kiganiro.
Halo? Halo?
Ariko? Ndiya na kono
ba. Anje gute?
Ka kono. Awashi zwa wa kinyira. Aba?
Ndabumva no.
Nacyo cyashoboka.
Nacyo umuntu agipanze neza ashaka ikivarisi kinini. Ikindi, turapanga turebe kuko nawe aba azi guprotectinga security, yaba yashaka ibintu nawe biri secure, nabizi ndamwereka ikibugu uko kimeze nawe amfashe gupanga uburyo bwose bushoboka.
Yakeje bagezemo kare akinjiramo abafana mu marira babirangije ndashyira mu kibazo mu gutwara
cyakora icyo ngicyo cyo kuba hano
general ushirirwa kuri karita
maze kumva nanone neza yavugaga ati umurambo muzarebe aho mujya kuwujugunya kugira ngo aho muzaba mwakodesheje batazaza bagasanga umuntu yahapfiriye yakomeretse bityo amaperereza agahita ahera aho ngaho ibyiza n'umurambo mujya kuwujugunya nibwo bigaragaraga ko bashaka ikivarisi kinini cyane bamutwaramo bakajya kumujugunya ahandi ngibyo nyine ibyo tubabwira by'ukuntu Perezida Paul Kagame yari yateguye umugambi wo guhitana Dr. Theogene Rudasingwa. Iki ni igice cya kabiri cy'ibiganiro twabemereye ko tuzabagezaho tubumvisha ayo majwi anyuranye, amajwi cyane cyane ya Dani Munyuza aho yatangaga amabwiriza cyangwa se yohereza amafaranga cyangwa se aniga anavuga n'imigambi cyangwa anapanga uburyo bwagomba gukoreshwa kugira ngo bice uwo bari barise Rukara niryo zina bakoreshaga. Ndumva ibyo nabyo nabibumvishije bitangira aho yavugaga ati uriya Rukara niwe wihutirwa niwe dukeneye ubungubu. Ubushize twabumvishije aho uriya Rutagungira yavugaga abwira nyine uyu Dani yahaga amabwiriza Rutagungira avuga ati aterigati barababaye Rukara baramwifuza cyane ko apfa ikibazo cye kigahita kiva mu nzira ntakomeze gutera ingorane cyane cyane ko bavuga ngo icyari kibabangamiye nuko avugana n'abazungu nuko avuga ibyo bakora bati igisubizo cyiza ni ukumwica akava ku isi. Ngibyo ibigaragaza bimwe mu bigaragaza uko Leta y'u Rwanda ikora, uko igipolisi cy'u Rwanda gikora. Niba umuyobozi ubu ngubu uyobora mbese polisi y'u Rwanda, niba hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko yagize uruhare mu kwica abantu bari mu mahanga cyangwa mu gutegura kwica abantu bari mu mahanga, mwibaze kuba ari we uyobora polisi y'igihugu noneho ari we ukuriye inzego zose za polisi y'igihugu kandi nawe ari umwicanyi ruharwa. Mwibaze rero umuntu nk'uwo kuba ari we ushinzwe iby'umutekano w'igihugu ndetse ari umuntu ujya no kwica abantu hanze y'igihugu. Mwibaze bakunzi ba radio Ishakwe, banyarwanda, banyarwandakazi, namwe mwese mwumva ururimi rwacu, ndavuga namwe muzumva kino kiganiro. Ndabashimiye ko nyine muduteze amatwi mugakurikira kino kiganiro. Ndibutsa ko ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twise uko Kagame yateguye kwica Dr. Theogene Rudasingwa, tukaba tubashyikiriza muri iki kiganiro ibimenyetso simusiga birimo amajwi ya General Dani Munyuza ubwe yitangira amabwiriza y'ibyagomba gukorwa, ubwe akurikirana ko amafaranga yo kujya kwishyura abicanyi yagiye, w'ubwe ndetse anohereza na za pasiporo kuko ibyo nabyo tuzabigeraho aho yohereje za pasiporo noneho ugasanga umuntu bohereje mbese umuntu bakoreshaga muri izo za gahunda z'ubwicanyi no gushaka abicanyi bamwohereza za pasiporo ugasanga afite amapasiporo nkangahe atandukanye kandi yatanzwe n'igihugu cye mwumve nyine ubwo bugome ubwo mwumve iyo mikorere y'umuyobozi w'igipolisi cy'u Rwanda kandi rero kuba ari umuntu yareba wenyine yaba yibeshye kubera yuko amakuru ya Dani n'ibindi byigeze gutangazwa mu myaka yashize ariko ntibyamubujije kugenda azamuka mu magarade no mu myanya bityo bikaba bigaragaza ko imirimo aba ariho akora yapfa yakira iyo mirimo akora ari imirimo aba yahawe na shebuja kuko nta kuntu yaba abyikorera ku giti cye wenyine ngo nabyikorera ni noneho nibinamenyekana byapfubye cyangwa se byana yanabishoboye azamuke mu mapeti no mu myanya kandi ibintu biba byagaragaye ni ukuvuga rero ko kuba ari mu bikorwa nk'ibi byo gukurikirana abantu batavuga rumwe na leta akabicira mu mahanga cyangwa se akanabicira no mu gihugu kuba ari mu bikorwa nk'ibyo ni politiki y'igihugu ni politiki mbese ya shebuja kubera ko ntiyabikora byibwirije ngo aramuke azongera bikora inshuro ebyiri eshatu enye eshanu kuba bikora akabihe agahabwa n'uburyo kugira ngo bikorwe ni ukuvuga ko ari ya politiki ya shebuja yo kugira ngo uwo ari wese batavuga rumwe apfe agende ndibuka ko hari n'ibindi biganiro twigeze gusobanuramo ko Perezida Kagame ubwe yavugaga ati erega uwapfuye aba yapfuye uwapfuye aba yapfuye impaka ze cyangwa urubanza rwe umuntu yaruburana ariko akaruburana nawe atahibereye ndabashimiye rero ko mwakurikiranye kino kiganiro muramuke ubwo tuzakomeza vuba vuba muri ibi biganiro tubahe andi majwi ya Dani Munyuza n'abandi bose bagiye bagira uruhare muri iyi gahunda yo kwica Dr. Theogene Rudasingwa.